Oh yes. Matendo yako Bwana yanishangaza mimi. Nakupenda.